dadka lama lugoyo lama liido adigaha qof lilaahi ku jecelho anka lagama sii dilhooy dadka lama lugoyo lama liido adigaha qof lilaahi ku jecelho anka lagama sii dilhooy lama wiiqa ruuxii laabtiisa kugu qoray qofka aad la weyn tahay la weyn tahay lama geeya meel daran qofka aad la weyn tahay lama geeya meel daran lama wiiqa ruuxii laabtiisa kugu qoray qofka aad la weyn tahay la weyn tahay lama geeya meel daran qofka aad ku weyn tahay lama geeya meel daran naftan liixi ow gahahaha lama xiisa lumi yehe naftaliicdi aw gahahaha lama xiisa lumi yehe qalbi kugu lamaana laxaw laguma dhaafe waa laga libgaadha laxaw laguma dhaafe dhaafe waa laga libgaadha naftaliicdi aw gahahaha lama xiisa lumi yehe naftaliicdi aw gahahaha lama xiisa lumi yehe qalbi kugu lamaana laxaw laguma dhaafe waa laga libgaadha laxaw laguma dhaafe dhaafe waa laga libgaadha jacaylkaagu laasimeeyey lama beda dhibaatiyo dorka dunida yaa lihe qalbi kugu la naado jacaylkaagu laasimeeyey lama beda dhibaatiyo dorka dunida yaa lihe marka uu yar liitana laxash laguma sii sidohoy lama wiiqa ruuxii adi calanka kuulu lahaa marka uu yar liitana yar liitana laxash laguma sii sidoho marka uu yar liitana laxash laguma sii sidohoy naftaliicdi aw gahahaha lama xiisa lumi yehe naftaliicdi aw gahahaha lama xiisa lumi yehe qalbi kugu lamaana laxaw laguma dhaafe waa laga libgaadha laxaw laguma dhaafe dhaafe waa laga libgaadha naftaliicdi aw gahahaha lama xiisa lumi yehe naftaliicdi aw gahahaha lama xiisa lumi yehe qalbi kugu lamaana laxaw laguma dhaafe waa laga libgaadha laxaw laguma dhaafe dhaafe wa قلب قاعده.